Unde ke muwane Kamuwe kubyange Ariwa Ibyo burungi yabimara yo yari yabura konzenze Nzenze Yamwe buza gusingira Inza gusingira
Mere kulu, mere kulu ange Kagwa keke tonye